shankisupplier.com.
Umarekani mwiki
Weza
Apikei yapa wisi boy wanteli
Oya nicha imba nilibona sina idea Kila niki wasa dona kosa idea Nicha imba nilibona sina idea Kila niki wasa dona kosa idea Wena mama tafta idea Nachaka idea Tafta idea Nachaka idea Mina sema tafta idea Dea 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 Tafta idea dea 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 dea
Kitwembe mapenzi, mitana malezi Mozi unaona jelo tukimbia wazazi Twembe masela, twapige bakola Walo tangulia na walo kuwepo jela Au twembe watoto katuni kama bala Ihibe kama spizo labda ntakwaza
Umalaya tu ila kuoga
Wote timbe kama mondiwe hitiko masava
Yani we hitiko masava?
Oya nicha imba nini bona sina idea Kila niki wasa dona kosa idea Nicha imba nini bona sina idea Kila niki wasa dona kosa idea
Sema shut up, nimefika Mr. Idea Na kupa idea kama unanisikia Quiet, pola lugalo semkepea Kitaka choku kutaboda utasimulia Idea za walifinaba Wezi mekua nyingi wona weza ukashanga Au tuimpia ajari na majira Mana idea salunya ne kujiona sta Mala najiona wizi I'm talking to witchy Nito inguma yangu na mimi weighty Nishuti video kishu panja nchi Kama bwana miso sinauliza nitoke vipi
Tupige idea ya majonzi ya uvipi Idea usingizi na njozi ya uvipi Ni wachane watoto wa chokozi ya uvipi Au niwe blue nipige mapozi ya uvipi
Raa
Sina idea
Chunky supplier Supplier
Mona sina idea
Shikari
Dona kosa idea
Au chaipenda yo
Ongo baba mungure Jumbale kisana mama kena mie Mama kena sama wete
Defao Na zapota mchimi mwamba Eukenze baba Namba chitu mwazuna na mwana kude okanda
Watoto kuna kunasia Marekani Umarekani mwingi Tawala umatembo Barcelona
You're hitting it
Chunky supplier Supplier Chunky supplier
Chunky supplier Supplier
Feeling vibes from Moses.